Abaganda bagira nti ekkubo munaku teta. Butuluba bwengwa jesula ewange tebunakya. Wali wampalampya anjavuza nimulwadde lwa bulungi bwe. Ono omwana yayitirira numye kindekeki selefkonteindi. Buli kimwalina amaso ge galamula naye kibinze tandababo angamba nti sirinabo ayagala abere nabo abali ne sente nga sente zaabwe. Ono mwana mama ntabudde nze
yagala alinawo ate nga mwagala mufirakoyo omutima gwe nina gukubira oyo ebirowoozo bisuleyo ebubo jangamba yagala alinawo ate nga mwagala mufirakoyo omutima gwe nina gukubira oyo ebirowoozo bisuleyo ebubo
ne bwe muwana nze ku bigambo kwe nkoma ne bwe nyuma kamala sigala anjavuna angamba mbwesawo yange ekyayuya mwebigambo tebigula mata ne ntunulira omulungi eyawola kyokka nga kyafa ze sente zolina namugamba if you only knew who I am and not just what I am girl
never judge a book by its cover
and cause of this
you might lose a lover
never judge a book by its cover and cause of this you might lose a lover baby.
Sexy lady.